I want you to touch your body.
You don't know why.
I want you, baby.
You don't know why.
Boy, I want you for me.
You don't know why.
As a young baby.
You don't know why.
Twende makachini.
You don't know why.
Nataka pi mageji.
You don't know why.
Nanganda na bikini.
You don't know why.
Baga kwenye beji.
You don't know why.
Aish. Nawe kanuta. Nakibana. Yo my African lady kasula kaki indika kabachori kana mambo ya kienyeji tamuka kiporo
ayo ana kisoko
kana finya godoro
ayo ana kisoko
ana nicheze shandomoro
ayo ana kisoko
mi uno flani ya kipogoro
ayo ana kisoko
I want you to touch your body
you don't know why.
I want you baby
you don't know why.
Boy I want you for me. Baby,
you don't know why.
Twende makachini.
You don't know why.
Nataka pima geji.
You don't know why.
Nangata na bikini.
You don't know why.
Mbaka kwenye beji.
You don't know why.
Prisas kama mia na mimi na yu.
Na mimi na.
Kifo cha mene na mimi na yu. Michezo yako na ulivona figa mefika kunako yani kimanu manu
kiwewe
unanilukisha na senyenge nimepandwa na amu
na nenge
ebu saula ilo tenge tamuka kiporo
ayo ana kisokota
kana finya godoro
ayo ana kisokota
ana nicheze shano
your body.
You don't know why.
I want you, baby.
You don't know why.
Boy, I want you for me.
You don't know why.
As a young baby.
You don't know why.
Twende makachini.
You don't know why.
Nataka pima geji.
You don't know why.
Nangata na bikini.
You don't know why.
Mbaka kwenye beji.
You don't know why.
Muni nakaba mbaka penati.
Nakamia o.
Mpira wakona na piga doji.
Nakamia o, nakamia.
Uta utafuta ata kwa toji.
Nakamia o, nakamia.
Nimepata michuzi na mwaga pochi.
Nakamia o, nakamia.